yande joy e mintaji sappo e joy habaruji studio kalangu e fulfulde dimi Ali Nyalli Abdul Mumin yottinta e modon sembe habaruji meden hande halando gonondaji diyele diyam mayo do wanda der hubere nyamri du ko watta ciede milioji keme tati boli der majje himbe dure ata golle en boni en kalan du fa hande do ballaka himbe be gonondaji diyele mayo de kewti kebi do der hubere nyame cukabe ummatore scout region nyame wallirebe der cingol tendeje mabbe yewtere meden pindinol hande halando dangare golle fedde jika Niger fedde leydi Japon tawana no golle do der leydi Niger Loraji sey ser Croix Rouge leede duniyaru didi diwtida dillida ton andan buude dey hadde tongo tongo region Tilbury motoje do mu en himbe be goni ko putte loraji di andan diwtidi jippini himbe majji den ko dillidi e majji pa ton andan har kero leedi Niger e leedi Mali hanno gullido e studio kalangu walam gon haliri dum himbe wadobe himbe ujunaji tatu golle en boni be gala du fu golle ko be gada nyamri ko watta ceede milioji keme tati bo leader diele de andan do der hubere nyame dundu woni andinore de fico pri federal mobe maroje leydi Niger wadi der gankebol be dadu andinore de ni sekettino den ko Bashiru Isufu ardido fedde de wi Musa Hassan
Nurugaji ndi gada hano urugaji tati e rugol sagia aval e sagia amon e rugol kirkisoy mangu maji fu no wada han hektaruji keme didi e woygu e nokkuje to watete kaliji kaliji sengu rugaji e fahindan nokkuje meden fu to golleten hande no tawali ndiya sede jola kino no wada han sakuji ujunaji sappo di fu hande ndi kebataake no wada hano himbe du ujunaji tato ko wonno no wuri e rugaji di wono ko ittata hudo no sonna yaata no hoje golle e ko nandi e mudum e bandu seni darama hanu fille ciede no wada milioji ko watta keme didi e lasoji nay e sappo e joyi ko alfaribe ngatti ko hande fu alfaribe bawta hedde faybudu gotu le mudum cooperative fu din fu se darama hanu ciede ko di bari le golla ngal no wadan e milioji hemre
Komin abala region Tilbury ni diele ilude joylewru September nati der yare tamati diele de ni libi chudi ko watta chudi hamre e laso didi ene. Diele de du ni fa hande mbondini gesele ko watta ektaruji keme jetati. Ti himbe du fa hande himbe ko watta himbe ujunere e kemdi do e wigu. Goni be gala to jodo nako e gina der nukuja dandam. Boubacar Umaru depute mer komin abala. Wakati Adamu Dawaki nuddu nomo e telefon wi i ko rewbe e chukabe dupe de kakilaka no bawi nangi do ko yawi nyawuji.
Le village de Damaitoka, il y a eu plus de 144 maisons.
Nous avons été Maidoka, wadi kwato hono juudi hembere chapane enay won ko sami, nene de kanan galleji kwato keme jet chapane joy kay won ko egge. Gese ko wato ka du ko no hembere chapane joy kanyum won ko dun nyami e taruji keme jetati. Ila joy lew septembre won ko ndiyan dan fuddina ila warde. Wodan daraki du bajoni dan wedrake yeso dan nato e wuro wetengo garima yaaki. Je en galleji hembe chapande jetti dido kay en won ko dum memi himbe tawabe no enda wona himbe ujune kelle chapande joyo nonno himbe je jokay fu eggi rewbe sukabe kay en lili le hudo hecco ilo jan dambe gobe jara wuroji goddi ko non tawala tidi kandu kon nan nakila kandu kon dum nyaman dum en kan woni toyte tanjilay kabu fo wodi joni ndiyan dam battake faado gudron komin eltoni woni gomnanti kanye wallo mudu en ngada anniya wadda ballaga lawlaw yaade himbe lati be torraka hewte
kan droit de l'etat et ses partenaires de venir en aide à cette population sinistrée
ila altine himbe be bonondaji diele mayo kewti gonano ummine to anda ecole kirkiso de gonano jare ton seno to gamu e sogeji leydi mali beruno hitane gom bale ni jo en bale hemre e laso e dido gonano e gineno jare to en gan andinde himbe no egol gol woni no wadira he jonde de wonno wadira to anda wadi ko Mariama Kenda Siriani en yewterete
min gana to fukkete gasune borgoje amin de ni min daddata min pukko maramo min gaddana nyamtaako dali adafini illamidi no yottoyto yande tati denko bendowa lotorde gasune wala to jama are woni lotor didi suka nani minen nani
gono irmo gono
problemo kati den gaccho ni woni ko kuran wala gada majjundu kondan ndiyan wala jama min godi wadi ndiyan amin kettadam subakatu kondan semi beta min jodi min dofa be gara ginanda ko ndiyan dan hebe ayina min jidni jokka ko henno fu be gaddana min ni sudama je be gaddana min ko daddete min keɓano min
buuriritangarkaganairmadabutaki
noo hono kan cuuɗi nayi camani kam suudu an hedu ɓiɓɓe an worɓe minen nini min he esiraɓe an he sukaɓeɓen fuu nder suudu worru min goni minen sappo ɗiɗo ko wonno nawamin deni école ummake toye sukaɓeɓen jangoyta taniraɓe an gomɓe no janga école kirkisey to min bindano ɗon to min jaari bojji amin yawo he gouverneur ngam kanko andi no fonditirta wuuro gon o moytanamin gonɗi
yimɓe ni ɓe diyele bonondaji mayogo andan hewti hikka to andan nder komin joɓo ñamay sagiya to gona no jareji ha joɗo sukaɓe ummatore fedde scout région ñamay walliriɓe nder cingol tendeje mabɓe nani ko Hamidou Hamma Diallo scout mo ñamay wi'i Abdoul Kader Amadou gam famtinde yimɓe
hande ni min kawri ɗo endan minen wiyeteɓe scout en wonɓe ñeme fuu sagiya ɗo ɗum du konda ni gam batte en jii hono sakiraɓe meɗen wonɓe ɓaggol mayo ɓe ndiyan no ɗon no boninanaɓe liɓi cuuɗeje mabɓe fuu to ndennene kay du mairie kañum e fande sapere pompien ɗon no gandanaɓe cuuɗi ko wiyete tante ɗum enda ɗum saabi minen sukaɓe ummatore min daari min mbi minen min gadda ballaga amin har ɗon enda min balla cuuɗɗi ena singue ba ko tawdu konda ɗi gatten noon kam balɗe seeɗa kalay saabu hande nde de en ƴeewi wala fo mo wala sakkike muɗu nder mabɓe ɗum saabi min kam min nodda yaade e himɓe fuu neɗɗo fu ƴeewa waɗa ballaga ko wawi yaade himɓe ɓe enda
bo rewo gaksine kan harogonga
nder bonandaji ndiyan ni hikka fa wara sappo lewru septembre hitan du 2019 himɓe ko watta himɓe woygu mayi nder majji himɓe du ko watta himɓe 1500 ɗiɗo e 1800 ɗe jeeyi kewtoy hanano andinore hawrinde ministry ɓe leydi Niger haalir ɗum kenga AFP du hoƴƴiti andinore de diyele ɗe du ni de darama cuuɗi ko watta cuuɗi 1221 diyele ɗe liɓi dabaji du ko watta dabaji 1801 diyele ɗe bari fa handen ni diyele ɗe ñaami ko watta guese hectare uji 2221 diyele ɗe fa handen ni de darama nder huɓere ñamay ɗo anda himɓe 6310 diyele ɗe jeehi boninoy to maraɗi du himɓe 6100 zender 1803 agades 10200. Gam hokkude partiji ɗi gala he senngore fuu laawol naatude CNDP fedde leydi mawne hawjiino filla yahdu yeeso politique leydi Niger waɗi ko gomnati leydi Niger daari fonditi ɗereji hawju fedde de hanono Garba Yahaya ardiɗo kawju golle fedde de haaliri ɗum moƴƴinol fondita ɗereji ɗi ni no hokkan sembe golle fedde de enden nani ko wi'i Nafisa Adamu Sirfo gam famtinde himɓe.
Ɗum ɓooye ko laawol laamugol moƴƴintina ɗum ndugam batte wallude hono parti ɗi ngala sengo fe woto kayi ndu konɗan naata anndite fa wooɗa ɗiɗi gonnoɗo abada baato CNDP to min kawrto min gaɗa jonde parti to enɗan min innannoɓe deyi ɗum laaɓayno ɗum walano sembe joni ɗum wana ɗum sembinɗina hono laawol koƴanongol 3 lewru janvier e 2024 tabintinayno fo haalaɗi no wondiri joni ɗum ɗo ko waɗa wari fonditi ɗum fa wooɗi saabu joni baako noddugol famin pottale joɗa kaali amin o tabintina kano woɗi woɗdu kono parti ɗi gala sengo bawo to heɓayno foti ko tabiti jonkay ɗum ɗo waɗi tabintini ɗum fa woɗi ba joni ni eɗen andi no woɗi ko jacci seeɗa kam woni joni hono cede mawɓe indeteɓɓe indeten wiya cede mawɓe noon deyi haala kaka laaɓa
kenga ɗo nder huɓere ñamay gomnati joɗɗini sigila sembinɗinde yilaaru ƴeewa kulle tariki e nokkuje ɗo nder leydi Niger joɗɗinol sigila o ɗo ni hokkan gomnati sembe siriyade fondita laawi kawjiɗi filla yilaaru ɗo nder leydi Niger hanono Annafi Souleymane ardiɗo Sarusi kawjiɗo filla yilaaru nder leydi Niger haari ɗum subaka o Rafika Attaher gam famtinde himɓe.
No woodi laawol koƴaangol ndaarowol filla ko darto fii yiilaaru anndal duniyaaru kañum e ko ƴeewete ɗon enda ni gomnati moƴƴintini laabi ɗin ngam batte Allah e wartaɗo e junngo muɗum sabu nden ɗum wonaa e juuɗe himɓe woɓɓe feereeɓe ɗum du konɗan hokkan gomnati ɗenɗen sembe tawi ƴeewa ko wonno waɗa ɗum fuu sabu illu nden kanni wattanno jawɗi e majjum koye ɗum golla laawdi ɗaɓo ngol woni faa hannde ndu moƴƴintinde gollal ngal e hoore muɗum far filla hôtel uji kañum yiilaaru anndal duniyaaru e ko ƴeewte ɗum endan faa holle toye haani himɓe rewa ƴeewa kulle ɗen enda no woddu kono laawɗi ɗaɓolle majjum laatingo kandu wallatana gomnati on endan fa tokka laawol ngol endan kanugol tokkede
onex sarusi leydi mawɗo kawjino filla tewtoer uji ɗo andan nder janguirɗe mawɗe kenga wurti andini dimma heɓuɓe ɗereji bts mu en hitani hikkade dow tele labari sarusi o ni wi'i ko janngooɓe ujunaaji kemɗiɗo e woronja e sappo e jeenayo dow himɓe janngooɓe ujunaaji tato e hemre e lasoɗi ɗo e jeɗɗo keɓe ɗereeji be tesi mum en ɗi annda hano de daarama ni ɓe lasoɗi tato e tato e ko deki dow hemre maɓɓe fuu enɗan tawi dow rawande en ndaari dow hemre maɓɓe fuu ɓe woygu e joo e ko deki
fina tawa jamu e cellal fijooji pirtor ɓalli e golleeji ko
ñannde fuu dow studio kala ngu yewtere pinndinol
juuta altineere fayaade aljumaare e ɗenngal bellaare yannde joyi e mintaji sappo e ɗiɗi e fulfulde yannde joyi mintaji noga e jeɗɗi hawsankoore yannde joyi e mintaji capannayi e ɗiɗi e germaare yannde joyi e mintaji capanɗe joyi e jeɗɗi keerol jeɗɗire nde fuu e francire yannde jeegom e mintaji sappo e ɗiɗi
studio kala ngu yahdu leydi Niger. Dalila hawrine tikat jeɗɗo ɓere wonde no waɗa ton andan Japon waɗi ko studio kala ngu yehi yewtido e ardiɗo jika fedde leydi Japon tawane ɗo nder leydi meɗen illa hitaane duuɓi ujunere e keme jeenayi e lasoji nayi e nayi ngam andinde himɓe golle mayre ɗo nder leydi Niger. Jannde lobbere keƴoron ñamdu e hakkillo fukkingo ɗum woni dangare golle mayre ɗo nder leydi Niger hano ardiɗo jika o haalirani ɗum Mariam Kenda ngam heɓude ɓeydaari sakkitinoɗen yewtere e Bota Ahiko e Mariam Kenda.
Fedde leydi Japon waddanoje leyɗe duniyaaru balla no gollida leydi Niger dow laabi semɓenteɗi fuu far laabi jandeji. Nani ko gonɗo dow inde jika Niger o bata hay ko fantini
jika
o enɗan dow laawol mballaga noon enɗan mo leydi Japon waddonto leyɗe wono ko wallititte ɗum wona ko ñalmete noon wona ko yoɓete noon gaɗe no miɗen ballitira har filla ko darto wawde golle miɗen nelda himɓe amin dukon nan gar nder leyɗe gollida e himɓe leydi ndi enɗan
fartoye jika ɓuuri gollude
arande kay ne woodi dow filla o ittinande himɓe ya wartaji muɗum en ɗum woni gaɗol laaɓi e ko nanndi e mum nonni fa wara jondu konda min gaɗi hono usine to ndiyan labtinte fa woɗɗo enna yantola ko ɓooya ɗum konda min ñiɓi watto classe iji heɓere capanɗe joyi lekkoli
jakoɗe classe
no woodi janngoɓe leydi Niger tewtoɓe yaha jannga Japon
oui
fa joni min goodi janngoɓe nayon wonɓe no jannga université mo Japon
ɓe janngoɓe noɓe gatto koɓe keɓaɓe jaaɓe
par
ministére haw jinde filla mouraduji leydi Niger leyɗe yaasin ɗon wonto min jaarɗeejan min pukkinoa nden e janngoɓeɓen enda sene jiɗi faama fuu yaha ministére to enɗan ni noon heɓan kabaru o faa wooɗa
information nécessaire
dow fannuji ɗi e woni onon gattani sembe
fannuji ɗi fuu no woodi sembe to amin minen kay joni noon komin ɓuri sembinɗinde sanneni woni dow filla hono gollitirɗe jamanɗe ende andal muɗum kañum e fii arsuku kañum e faggagol jaw ɗum yo mballa no endan mo leydi Japon woni no wadda no wadda du konda mballaga hara hoytinande campagne ji keɓa kandu konda arsuku gollitirto ɗo anda leydi Niger dow laabi tati ni min goni minen golla goo kay dow fii jande ɗiɗaɓel muɗum dow fii harande kañum e keƴeral nema tataɓel du dow fii nagu kana woni sembe golle amin fuu dow fii jannde o ni noon no woddu sigla momin gaɗi ngam batte taɓe neɗɗo fo heɓi yehi l'école on du konɗa illum ko duuɓina ɗiɗi e nayi
pour tous c'est commencé à 2004
bandiraɓe tiniɓe habaruji studio kala nguɗo yewtere meɗen pindilol hannden dow filla dangere fedde golle jika ɗo anden nder leydi Niger. Kokkol habaruji meɗen hannden timmata amma komin dillami ɗen miccintina on ko Batu joɗo kaale mo studio kala ngu hannde waɗan dow moɓol ɗereji laamu leydi Niger Alassane Kuzi Mohamed du arda to Batugu
studio kala ngu
nder gallu ñemey
dow radio alternative
lamba capanɗe jeenayi e jeenayi toɓɓere e nayyi FM
do radio amfani
lamba hembere FM
maynasorwa
do radio mangari
lamba capanɗe jeenayi e joyi toɓɓere goho FM
birningawre
do radio marhaba
lamba capanɗe jeenayi e joyi toɓɓere go'o FM
dolbel
do radio gorwol FM
lamba capanɗe jeenayi e joyi toɓɓere go'o FM
sayi
do voix de la tapoa
lamba capanɗe jeenayi e jeenayi FM
mayayi
do radio anuri
lamba capanɗe jeenayi e jeenayi FM
tamaske
do muriyar karkara
lamba capanɗe jeenayi e jeetati FM
Bouza
do radio Takarkara
lamba capanɗe jeenayi e jeenayi FM
Magaria
do radio Kitari
lamba hembere go'o toɓɓere joyi FM
studio kala ngu yahdu leydi Niger
studio kala ngu